Ya feli inhliziyo yam yophuka ndithibene nawe isolo uhamba naye yona ya feli inhliziyo yam yophuka bathu zethu lakakhali kodwa ndikwazi ukubona uhamba nomnye abahlobo ba bayandibuza abekuphelile oh manyan ndibaphendule ngithini na sithandwa sam ndixakekile sithandwa sam mnandipi tekile nai intoni na sithandwa ndixelele ndenze njani ngawe andisazi into mayintoni ngaphandle kwakho andisazi into mayintoni ngaphandle kwakho samoya yokuzelela
standwa ndixelele ndenze njani ngawe.